Oro ate ye owundi kwabo ngono na myoka eisomero elya St John Buwaya mu district ye yemayugo mukuru Fred Kirabira yena wene wano wasinzire okusobola okuba atera nga asoba abazaire n'abasomesa ntumbanga muli kwenda okubangula abaana abeiwanga Uganda mwongere okulingirira ensonga eno eyokuba atera nga mwongera okukolagana kino kidda kwongera okuba nga kireeta ebiyido okuva mu bigezo ebirungi n'okututumuka okw'amasomero gaimwe.
Nkyoyenda okubuuza oyidda ku isomero twakolaganira walala ate era tusaba nti ebaayo ebyetaago ebyetaagisa omwana okusoma obulungi ku isomero. Kale tusaba abazaire tukolaganire walala abaana abo tubawe ebyetaago ebyo abaana benda ebitabo ebyokuwandiikamu beetaaga kalaamu beetaaga peeni ate abaana baifu abawala baba n'ebyetaago ebindi byetasobola akolaki kubawa ku isomero. Yes, biyinza okubaawo ku ebya emergency ddala nga bali mu nsonga ddaiwe aye ate tibiba sustainable nti tusobola okiprovidinga kale omwana omuwala mumuwa amatu